Señor, abanje basomye nyunaye, eyo je bakomekereza, abanje bagwenyukideyo, kuwabambi balimbibanyo, na baba somye nyo, erane baloza nti nuba magezo kukira balala, ensene gunju Señor, era abanje basomye nyunaye, eyo je bakomekereza. Bagwenyukideyo kuba bambi balimbibwa nnyo n'aba basomye nnyo era ne balowooza nti nuba magezi okukira abalala Afirika balimbibwa nnyo n'aba basomye nnyo era ne balowooza nti nuba magezi okukira abalala abaana baffe balimbibwa nnyo n'aba basomye nnyo Era ne balowooza nti nuba magezi okukira abalala Muli mutya mikwano gyange mujje bali emirimu batata Yenze mika musomesa gwanga leero nzize mbabuuzeeko Kabannyukulu abayimbi baffe bonna batuzaawako Balinga bayigiriza nnyo ne tuwona okunyiza omutonzi Abakati batweraliikiriza nnyo mu byonna bye batuyiyiza olw'okuba banoonya nsimbi tebatidde kuwemula baliwo naye tunda wankola bubi okutwala mukwano gwange eyali amanyi okuyimba akafeero kyampisa bubi naye nange nkwegayirira nnyo mpa okuganja tunda Somesa abantu bo bakomye okusobya mu nsi n'abayimbi abaliwo obakyuse endowooza zaabwe baddemu okuyigiriza birungi bakomye okuwemula ensi ensene gunjuse nnyo era abanji basomye nnyo naye eyo gye bakomekereza abanji bagwenyukiddeyo Bambi balimbibwa nnyo n'aba basomye nnyo era ne balowooza nti nuba magezi okukira abalala ensene gunjuse nnyo era abanji basomye nnyo naye eyo gye bakomekereza abanji bagwenyukiddeyo kuba bambi balimbibwa nnyo n'aba basomye nnyo Era ne balowooza nti nuba magezi okukira abalala Feru chankala nyenyo muse na matubu teti Netunye zolie ya tuesiga kubanga tukopere ranyo Afrika tuwa yonona nyo kusulovu wangwa wafi Era tuwa mbala bubi kubanga tusomye nyo Abantu gavu tuwe gaya nyo kubanga tetuwe manyi Obutonzi butandikira wano Afrika matabuta Ensene gunjuse nnyo era abanji basomye nnyo naye eyo gye bakomekereza abanji bagwenyukiddeyo kuba bambi balimbibwa nnyo n'aba basomye nnyo era ne balowooza nti nuba magezi okukira abalala Ensene gunjuse nnyo era abanji basomye nnyo naye eyo gye bakomekereza abanji bagwenyukiddeyo kuba bambi balimbibwa nnyo n'aba basomye nnyo era ne balowooza nti nuba magezi okukira abalala tungafi Bambi nebu zanyo Lwa chabantu wakwenye senyo Panji bendaba Abama kezi abasuma Kwempuli rabi batu tensiza Seruganda nyenya no mutwe Era nangene unyanyo Eya suma natikirwa Okuyimirira natutesiza Ndi Sodoma cha omugaso nyo Abazadde kyewuunyisa nnyo Olw'abantu okudobonkana ennyo Osanga omuntu mu kkubo ng'ali omugati Ekyo kikolwa si kya mu bantu Mu mpisa ey'abajjajja baffe Era kye kiteekawo enjawulo ey'omuntu ku nsolo Swazibwa nyo, eri abatu teka teka Eya kuziba kutambule kubo, nga kute chokulia Ensene kunju senyo, era banji basomye nyo na ye Eyo ujiba komenkereza, banji bakwenyu kiteyo Kuwa wambi walimbibwa nyo, na babasomye nyo Era ne balowooza nti no b'amagezi okukira abalala Ensi neegunjusa ennyo era bangi basomye ennyo naye Eyo gye bakomenkereza bangi bagwenyukiddeyo Kuba bambi balimbibwa nnyo n'aba basomye ennyo Era ne balowooza nti no b'amagezi okukira abalala Fena tuli omuntu omu Adamu ye jajja waffe Twakigwa wala na muno Atoba omusanyewo Twagalane abooluganda Kye nsaba mu buntu Tusanyusa omutonzi mu ggulu eyo Tufune emirembe mu nsi Jajja Kawa yatukola bubi Weyakkiriza okulimbibwa ekitonde Nazaala Kayini ku nsi Awo ensi n'ekyankalana Bangi batweyawuddeko olw'okuba eggwanga Abalala ndabika n'abalala nsibuko zaabwe Jajja waffe Adamu Kye nkusaba tuyambe Otulage kikakyo Fena tudde bumu Kubanga bangi nnyo Olw'okuba basoma Bambi beewanise nnyo Kubanga bamanyi nnyo Ate nga mu maaso ga Katonda Fena tufaanana ye Kati lwaki tweyawuddemu Ng'omutonzi ali omu Basiibula mbagamba Akkiriza okudobonkana ennyo Gwe mululu omungi Ogwayingira mu bantu Buli muntu yeeyagaliza nnyo Abeera n'ebyobugagga Bambi ne yeerabira nga Obugagga tubulika ku nsi Bangi tubawuliddeko Abaali n'ebyobugagga Bwe bafa ne babirekawo Obugagga obutulimba nnyo Ensi neegunjusa ennyo Era bangi basomye ennyo naye Eyo gye bakomenkereza Bangi bagwenyukiddeyo Kuba bambi balimbibwa nnyo N'aba basomye ennyo Era ne balowooza nti no b'amagezi okukira abalala Ensi neegunjusa ennyo Era bangi basomye ennyo naye Eyo gye bakomenkereza Bangi bagwenyukiddeyo Kuba bambi balimbibwa nnyo N'aba basomye ennyo Era ne balowooza nti no b'amagezi okukira abalala Afirika balimbibwa nnyo N'aba basomye ennyo Era ne balowooza nti no b'amagezi okukira abalala Abaana baffe balimbibwa nnyo N'aba basomye ennyo Era ne balowooza nti no b'amagezi okukira abalala